atambude kale kakata nikene president yoli kakuta Museveni abadde mu bitundu bya Kigezi ejo nga jagenda maso nokubanga anonyeza akalulu ne Rukiga mu bitundu eyo era nga onako olwaleero agenze maso nokubanga atambule districts ezenjawulo era banwaniriza wakati mu ssanyu nga munnange abamu bakwatiridde ku makuba gamba aliwa wuyo mulengedde temuloka ye beetangaala ibera bikabulungi munda ngo ogirengera omulengera atudde kagwaga aliwa wuli tomulengera mulabye kale no agenze maso nokubanga atalaga ebitundu ebyenjawulo mu bitundu eyo ng'abatuusaako obubaka munnange obw'okubapereza babirenga bamwongera munnange akalulu asobole okubanga akulembera Uganda. Kakati Pulezidenti Museveni akubiriza abantu naddala baabaweebwa ssente za Paadishi Development Model nti bane muzikozese bulungi zisobole okugasa abantu abawerako. Kakati bino abyogeredde mu lukungaana lw'okunoonya akalulu akubye mu disitulikiti ya Rukiga awo era ng'agambye nti olw'okuba buli muluka guweebwa obukadde 10 buli mwaka ssente zino munnange bwe zikomezebwawo obulungi ate zisobola okuba nga ziyamba abantu abawerako. Kakati pulezidenti asoose kubanga akunya abakulembeze mu disitulikiti ya Rukiga awo ababadde bamusaba nti waayi muzeeyi nti wangi nti twongereyo ku kasente akemyoga tusobole okuba nga munnange twekubako enfufu n'abagana nedda ate eyo si gy'okuba emmanya y'enkoko. Kakati oluvannyuma lw'okumunnyonnyola nga omuluka bwe gulimu amaka gasobeyo mu 12 n'agamba nti bannange ssente eziwaweerezebwa zimala bumazi bulungi nnyo n'agamba nti singa ezo muba muzikozeseza bulungi ne muzikomyawo kakati mugenda okuba nga muzikomyawo n'abalala nga bajja nga bakola ki nti bannaye mwewala okukozesa ssente zino obukadde 10 eziweebwa abantu ba bulijjo nti kubanga mwate omugabo gwammwe ogw'obukadde 15 guli mu kkubo gujja. Kakati naffe mutulekere kukana 10 tulabe naffe bwe tuyinza okuba nga twekulaakulanya obubaka bwa muzeeyi bwobuno
abenabatungire nobutakatungire nonuja kutunga oka ekikulu yasira enjiri enjiri y'omukristo ekatandikira Nazareth nogologosa ebahamikire Yesu nkantario yewe nkandyahantuuru batatoku oka imusapulaisapulaisapula hati oena yeweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee So when happening, we must have a way of looking around the centers in the PDM in the home, and PDM to look at the students and the Nanaki, Zama Zeto, Zama Boda Boda, centers in the room.
Kale no president wa malirizao naga banaye atemba labiye ko muzikirize ne yongere ne mugate tukulina ko buzibu nsonga za Afrika Star usubiza nti ogenda kubanga ozikolako kakati na Afrika tulinde bulinzi kalulu biri abiri mumukaga kati wavudde eyo president yeyongeddeyo ekabale irangeno nayo bamwaniriza musanyu n'emizira obwedda bagenda maso n'okubanga basanyusibwa abayimbi abenjawulo empulidde kaawo ku Ronald Mayinja obwedda abakuba omuziki ndabye kawo kamilioni nayo obwedda abakuba omuziki kati president bwatu seno asabye abantu bakabale nga kotadde n'ekigezi okutwalira awamu nti amanyi okugassa mu kwekulaakulanya ekifo ky'okubeera munnange mu njawukana naddala ez'eddiini n'amawanga. President Museveni asinzidde mu lukuŋŋaana era ng'erudde n'alukubye ku kisaawe ekya Kigezi High School mu munisipaali y'e Kabale. Asoose kusomesa abantu bano okujja mu bwavu nga beenyigira mu bintu ebireeta ssente nga okulunda n'okulima munnange ebivaamu ensimbi era wano asinzidde n'abalabula nti banaemwewala enjawukana z'amadiini ku ssamawanga wabula amaanyi mugateeke mu bintu ebiyinza okuba nga byongera ku nnyingiza yammwe.
Babuka ni muntu zange ndiisize yabano shimadiini kintu n'ekyonkwatire ekindi kwenda ngogura amata gange kwagura amate gange mubare munonga wagura enyama yange mubare munonga wagura ebitoke byange mubare munonga nyo kintu kimfa umunyarwanda n'ejo ati mwere kuza kwanga owediini nomfaki nawe n'okuhabu n'abantu abatanyina eki bakukora n'okuza omuri ebyo ediini kwanga nisi abantu yesu nkuyabagizire ediini y'okwangana mukaishomere nuka na shumele mkani wa skuru mkani wa skuru mse union dani mwenyeto mbele wa bishop mkawa kare kare kongonga kaza mtu mbani wa bishop na mreka beto uta itulimu wa skuru mse union kama vele kilia orifumu rumu samariyo mwenji orifumu rumu kwaleka yesu kia habirawa antu ngu wakuka sana mwe ayo mkash tuwe dini yawe tuwe rganda rwawo nabacha wakawata mjedo niyempame umutoku kwa mbelecho umujerutu sitani mvako ganda
agaya sitani mmugavire dada waleri jamba mmulengiri kakati paze Museveni ilate keze zanti mchisanje chijama nyagena kubanga agateka mkutandi kawo ebibuga ebiyama koliro biongiroku la vikanti biwa abana Uganda munange emirimu na danawodi yao abatani na minemburu unji agami nti bino bijja kubanga bikola nga sabuni maybe nitobe dana vinji rasa vye ave kabale hukumu nyutaka wabali teka kubanga ye mwete futefo kubawa makole lago
chiliyo tamu brand new as you can see yotawo nesia chibuge chuchisia chirehe na mbale necha makoro rongonka chuchu tinga tinga tamu nizete zankare mbalala kabale uduka we uzi mnyoyo washukari uduka tuwele mwilu mingi kukuza mwisho anga shopa sister tomu hata inki buka na makoro rogonka hata na makoro makumusha njuna tanu katahe umunda ya emwe haruzo tirewa wana wakukoramu hati mrewe namba ya baa na wakukoro umufaktore mrewe namba at factories ezuza ambale mzikuwa sabana umutaro kumene kumibili
hey, agambia buno bukoli lukoli lukutono ugo haa mwino kubanga ate mruvamu ama koli na manene na kuga ingirewo ate gasobola kubanga gonge na kumuendo guwa wakozi kakati onakulencha President Museveni luagendo kubanga amaliriza ate kunonya kalumu chitondo echaachi gezi uruate ayolekile district yeka nungu nga kutade neru kunjiri kale katumulindi die erude yunayotu jakuwa natukatu sake mbe nangabwe joku wange itambula katugeneke mkoni ino